othi xa kusa ndivuke ndisithi mina othi xa kusa ndivuke ndisithi
mina babe uJesu.